This is the African Music Mix on the Voice of America.
From the Cape to Tangier and all the points in between, take a musical journey on the African Music Mix.
Pelilish, Patunga, what's sikulindile iphuzo hayi man mawuphume ekhoneni uzoyithola kanjani yeka ubugwa shona bogazi konono wozane nezangithola phakathi ngingaqalazi ngingangabazi isinto simnandi ubukhazi khazi bona ungalahli uzobona umatras mandela notes agcwela amabhokodo mapopa no mapopa no
You're listening to the best selection of tunes from throughout the African continent. The Voice of America's African Music Mix.
Yeah.
blended sounds from the continent that all humanity calls home. The African Music Mix on The Voice of America.
Don't know. This I don't know. Then. The Africa Music Mix. Where the magic never ends. On the Voice of America.
Dola is a
bounty.
Wanachoania mpesa tu wakiwa madakani.
Ndio.
Watu wamemsahau di Mungu kwa sababu ya pesa. Tione sasa kama huko mbinguni mtaenda kutesa. Hata heshima inapungua pale watu wanapogundua kwamba wewe una rea afu madeni yanakusumbua na kujenga. Ndoa nyingi sana zimeshavunjika. Na hii inatokana na mtu pale unapofisika. Jamani hapa duniani roho peke yake ndio kitu cha thamani. Pesa makadasi tu wala msizipe nafasi. Popote unapokwenda ndio zinachukua nafasi. Mimi naondoka zangu. Faida nimekumbuka mama nilipe deni langu.
If you're looking for tunes, you've come to the right place.
African Music Mix.
The Africa Music Mix on VOA.
Too many
jealous, jealous. Believe me, I swear. Since I'm famous, famous, I travel everywhere. Too many jealous, jealous. Believe me, I swear. Since I'm famous, famous, I travel everywhere. They wanna pull me down, they let me hit the drum. But I know every second is a choice to turn your life around. Lani Mowara, Mowara, Mowara. Lani Mowara, Motembi, Motembi. That's all Miwara, Miwara, Miwara. That's all Miwara, Mosia Bela Bigi. As you are Zabela Bigi, Senge, Senge, Senge. Senge, 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 Senge. As you are Zabela Bigi, Senge, Senge, Senge. Senge, 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 Senge. Lani Mowara, Mowara, Mowara. Lani Mowara, Motembi, Motembi. That's all Miwara, Miwara, Miwara. That's all Miwara, Mosia Bela Bigi.
Hey, wait.
Let's go, let's go, hey, wait. Central Africa, hey, wait. I came from nothing, they don't know how Salama origin. If you wanna do me, I'ma do you before, before you do me. I came from nothing, they don't know how Salama origin. If you wanna do me, I'ma do you before, before you do me. Kota bake find them, hi, ha, summer, summer. Bagging those so abama, auto wako, wako, ma. Lani Mowara, Mowara, Mowara. Lani Mowara, Motembi, Motembi. That's so Miwara, Miwara, Miwara. That's so Miwara, Mosia Bela Bigi. As you are so Bela Bigi, Senge, Senge, Senge. Senge, 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 Senge. As you are so Bela Bigi, Senge, Senge, Senge. Senge, 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 Senge. Lani Mowara, Mowara, Mowara. Lani Mowara, Motembi, Motembi. That's so Miwara, Miwara, Miwara. That's so Miwara, Mosia Bela Bigi.
Love African music? Tune in to VOA's African Music Mix at 0100, 0200, 1200, and 1300 UTC.
Musa, Fede, Olana, Patao, Mawa, Omandike, Funde, Keke, Kono, Mwene, Magal, Basinge, Osemina, Osemina, Maka, 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 Maka,
something new coming out of Africa. Find it here on the African Music Mix.
African Music Mix.
And now another song.
Oh,
pale nasikia kwa matirani ya pamu takuja kwenda zako. Uliniahidi takuwa tukijadiliana na maswali yangeleta utata. Jirani, kwa nini kando kando unanificha yanayokuudhi, lakini unayateta kwa marafiki. Ukiniacha nitalia, ukiona zako nitabaki naumia. Kama ungelijua huwa kanilau kukupoteza, ndio nasema baby.
Kama karibuni we unao watena, na kwamba nianze kujipanga.
Si ukweli nimekata,
nitahadari kubwa kwangu na unanitisha. Sijue nimekosea wapi, uliniahidi kama kila jambo lote la nyumbani ni muhimu kuliweka wazi.
Na nje na kukua
free on your favorite radio, VOA Africa.
Music continues on VOA Africa Music Mix.
I'm not Miss an hour, you miss a lot. The African Music Mix on the VOA.
The gifts and the calling of God are without repentance.
Music and the most reliable new source, VOA Africa.
Yeah, Castor, Jimmy, Officier de réserve.